amanga. Aungene clubini, aung busy chere sightini. Atwe kwela ngimtengeli drinki, nam ngimbuzi ngzuitinga ngan. Ati ya upetanga mwali ngiti ay, kanta upetanga kati ngiti ay. Hana yunetla ngiti ay, kandi ana yunetansi ngiti ay. Angbuzi ya upetanga mwali ngiti ay, eta upetanga kati ngiti ay. Kanta ana yunetla ngiti ay, ana yunetansi ngiti ay.
Ay utandolunje lola manga we. I would andolunte no la 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 manga we.
Ndacela baby ungandiphathi ngale ndlela. Bendisithi uthando lwethu luzophumelela. Bendisithi uzondithanda kanti wena udlala njengam. Uthanda mina nokuthanda imali. Ukhetha mina nomukhetha imali. Ufuna mina nomufuna imali. Ngibele phezu kwendlu ngibatshele ngawe. Kuthi angibele phezu kwendlu ngibatshele bo. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze idiva. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze idiva.
I would andolunje no la manga we. 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 I would andolunje no la manga.
Uthando kanti yena ufuna imali lengenayo. Uthi angimbonisa uthanda akaziboni zonke izinto lengizenzayo. Now she wanna go ngoba akayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseJozi bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona.
I would andolunje no la manga we. 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 I would andolunje. I would andolunte no la manga.